Tukulandile ni ku programu ya tuweba dira yangwe ngwe ngwe. Programu yangwe ngwe ngwe. Tukumaga mbirana kamina kuforo goza. Zofuniga, zokuza, zipangizo za magetzi asola. Unduna waza mpamvu. Ndu mene uwende ta project yangwe ngwe ngwe. Imene ikubirika mwai kwa antu akumizi. Kumadera kumene anatalikira ndi magetzi Eskom. Kuti naonso akale ndi danga. Lokala ndi mpamvu zodaliliga zokalitsa za magetzi asola. Zinalanga ndi Mike Mlongoti. Satirani programu hii mwajidwe chifugwa kumapeto kwa programu hii tikufusa nifunso. Ndipo mukayankha molondola ndi kuchita mphumi mudzalandira t-shirt yokongola ya ngwe ngwe ngwe. Ndiye ndi Austin Teo amenewa ndi mmodzi mwakulu-akulu ku unduna wa zamphamvu. Yangunena apo mwachidule kunena kuti inu ndinu mmodzi mwakulu-akulu ku unduna wa zamphamvu. Tikumbutseni ebe udi ndo.
Ineyo ndi principal energy officer. Kumaso amene ndi mayankulira unduna wa zamagetsi.
Tikudziwa kumafika tsiku la liroli, amalawi ambiri akudziwa zimenezo kuchitika zokhudza project ya zangwengwengwe. Komabe kwa anthu ena amene mwinasanamvepo, olomwina ena aiwala, project ya ngwengwengwe ndi yotani komaso mwina cholinga chake unduna unakhazikitsa kuti zitani.
Project ya ngwengwengwe mwina ndiyambe kulongosola kuti timaitcha kuti pachizungu Malawi Electricity Access Project. Imene hii ama titandiza ndi anzatu a World Bank. Project imene hii ili magao atatu. Gao lo yamba ndi imene akugwira na nchiro anzatu a Eskomu. Lo perika magetsi kwa antu kuzera munjira ya mawaya. Gao la jiwiri ndi imene lili lokuza na sobano ndi misika ya zipangizo za sola zimene zimaikidwa manyumba mwa antu. Imene pa chizungu timaiti off-grid market. Gao limene li ndi imene Minister of Energy ikugwira hapo mwayoka. Tindi gao lina la chitatu limene pa chizungu timati technical assistance. Zothandizira zina ndi zina kuti ntchito zimene zizigwira bwino. Ndi imene hii tikupanga limodzi a Eskom ndi ife aunduna wa zamagetsi. Ndi pa gao latu limene tukamba kuti lilokuza na ndi za solar. Project imene inathandizira kuti tikhazikise chitumba cha ndalama. Chimene timachitcha kuti ngwe 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 fund. Chitumba chimene chichi muli ndalama zokwana 20 million US dollars. Ndalama zimenezi ziliso magawo awiri. Gawo loyambirira ndi limene no anthu amene akupanga tinoti makampani amene akukulisa zida za solar zingono zingono mdziko muno akhale ndi mwayi otenga nawo ngongole. Ngongole imene iyi yonse pamodzi ikazaperekedwa izakhala kuti ikukwana pafupifupi 14 million US dollars. Gao lina la chiwiri ndi limene lili ndalama zimene zikubweramo ngati thandizo mu project ili kuthandizira makastomala o anthu amene azapeze zipangizo zija kuti agule zipangizozi pa mitengo yotsika. Imene pa chizungu timati grant financing. Nde imene iyi ndiyokwana pafupifupi 4 million US dollars. Kufikira panopa titakunena kwa mtundu wa Malawi kuti nchito ikuenda bwino kuti makampani angapo apeza nao danga. Kumaso cholinga chachikulu cha project imene iyi o chachitumba chimene chichi ni chokuti anthu mdziko muno akhale ndi mwayi ogwirisa nchito magetsi amakono. Ikamazatha project iyi chikumbukumbu cha unduna wathu oloboma lathu la Malawi ndi kuti anthu pafupifupi 200,000 manyumba amenewo akhale kuti ali ndi magetsi a solar amene akugwiritsa ntchito manyumba mwawo.
Kampani zimene zidzifikitsa zipangizo za solazo ku midziko ndi zingati.
Kampani yoyamba ndi imeti Elenio Holdings Limited imene iyi pansika apa imadziwika kwambiri kuti Yellow Solar. Kampani yachiwiri ndi Zua Energy Limited. Yachitatu ndi Star Times Media Limited. Then yachifolo tili ndi Green Impact Technologies. Ndipo yomaliza ndi Vitalite Group Limited. Awawa ndi amene ali nawo gawo loyamba. Ndi gawo lachiwiri limeneno likuthandiza makampani angono-angono achi Malawi amene alibe kuthekera pakali panopa kuti afikire pamene makampani ndatchula 5 aja alipo. ne chitumbaji chukwata ndizilaso amene aja kuti naoso akule kuti kutsogoloko azitha kukwanilitsa kuthandizira boma popereka magesi amenewa amakono nde makampani amenewa pali yoyamba timaiti Ricapo yachiwiri ndi Sanemane ndipo ina timati kumudzi kuwale ndipo yachifolo ndi Solis Energy nde makampani nine amenewa ndi amene
chiwunikiro pa nkhani imeneja amene akupindula mproject imene ndiyakumidzoka
so magesi Eskom madera ambiri ali kutali mmidzi pachizungu timati off grid rural areas ndi anthu amene wawa amene ku manyumba kwawo kumizi kwawoko magesi Eskom kuti azafike patenga ndithu zaka zambiri mbiri ndi anthu amene wawa ndi amene akuyenera kupindula ndi magesi amene wawa ndi cholinga chiti naonso asakhale ali mundima komanso akhale ndi mwayi ogwiritsa nawo ntchito magesi amene wawa asola makampani ndithu panopa anayamba kale kugulisa katundu ameneyo ndi tonera ndi anthu odutsa 130,000 pakali panopa akupindula ndi magesi amene wawa
inuyo ngatundu na wazamphamvu chilimbikitso chanu mukulimbikitsa kuti chenicheni chimene chinchititse munthu pa nyumba kapena abambo olomayi pa khomo kukoseka kuti mpaka nabe agule nawo zipangizo zimene zizi kuti pali ubwino wanji
panopa anthu onse amene tikuwapanga target kuti agule katundu ameneyo akuyenera kuthamangira pakali panopa kuti agule katundu amene akupezeka pa makampani amene ali pa ngwengwengwe chifukwa chokuti katundu ameneyuyu ndi katundu odalirika pachizungu timanena kuti katundu amene akupanga meet ma international ndi ma national standards kusonyeza kuti munthu akagwiritsa ntchito katundu ameneyuyu one sadandaula nkhani yakuthimathima kwa magetsi ake asolawo komanso sadandaula kunena kuti mwina katunduja waonongeka munthawi yochepa uyuyu akuyenera kukhala nthawi yayitali komanso nkhani ina ndi nkhani yachitetezo cha anthu aja akamagwiritsa magetsi asola katundu yense amene ali kugulitsidwa ndi makampani amene wawa ali ndi chitetezo chake moti anthu asaope chifukwa chokuti katundu ameneyu ndithu sangawapweteke munjira ina iliyonse kusiyana ndi katundu amene akungopezeka mmashopumu amene wambiri safikirapo pa mulingo umene anzathu oyang'ana za mastandards amafuna so tikatengera kukula kwake kwa zida zimenezi zikuyambira tima sistimu 6 watts kulekeza 20 watts komanso zokuti menda nenera wina aliyense angathe kukwanitsa kungolumikiza kumababu kayalumikiza kuchaja foni ndi kapanelo mungokaika pamwamba padenga pakali panopa kunachitikako mastadi awiri atatu munduna wathumu amene anaunika kuona kuti munthu amene akugwiritsa ntchito mabatiri kumaunikira amaononga ndrama zochuluka kwambiri kusiyana ndi amene ali ndi kasola ndithu ndi chikhumbokhumbo chathu kuti anthu akagwiritsa katundu ameneyuyu akhalanso akuseva ndalama zimene akanaononga chifukwa kuti amagwiritsa ntchito mabatire ndalama zimene zija atha kugwiritsa ntchito zina m'makomo mwawomo mmene ndondomeko inakhazikisidwira yokhuzana ndi ngwengwengwe zonena kuti chithumba chimene chichi sichikuyenera kutha project ikatha chifukwa kuti anthuwa makampaniwa akhala kuti atenga ngongole zimene akuyenera kuti abweze kuboma kubweza kwake akhala akubweza kumapereka ku chithumba chomwecho cha ngwengwengwe ndi pachizungu tithaona ndi chithumba chimene chichi ndi fund revolving fund yoti ndrama zikabwereramo tikhalanso tikupitiliza ngatunduna wa magetsi kuthandizira makampani ena kupitiliza popeza kuti nkhani yonena kuti anthu akhale ndi magetsi amakono mmanyumba amo si yongotha tsiku limodzi
kodi inuyo aunduna wazamphamvu kuti mudzichita ndondomeko ngati zimenezi kapena maproject ngati amenewa munaona kuperewera ku nkhani yokhudza magetsi wa mdziko muno mwina anthu amene ali ndi magetsi pakali pano kulingana ndi unduna wanu akuchuluka bwana
mbuyomu timangowerengera anthu amene ali ndi magetsi a Eskom pamene ndondomeko imeneyi imayenera kuwerengera anthu amene ali ndi magetsi a Eskom anthu amene akugwiritsa tizida ta sola ndi zina ndi zina even zikakhala zophikira amene akugwiritsa ntchito magetsi a Eskom nanga amene akugwiritsa ntchito gasi ndi angati nanga amene akugwiritsira nkhuni olomakala ndi angati ndi kafukufuku ameneyuyu tinapasa anzathu aku National Statistics Office kuti atipangire paka libanopa angoripa tsa report yoyamba imeti tonoti draft report umano mu draft report imene tikawerengamo tikupeza kuti pakali panopa tinachoka pa 19% nanena uja tili chama 27% kusonyeza kuti report imene akaimalizitsa ndikuti pasa kupita kusogolo ndikuti tizikamba kuti dziko la tula Malawi anthu pafufu okwana 27% ndamene ali ndi mwayi umene akugwirisa ntchito magetsi osiyana siyana mdziko muno.
Austin Teu, neneli wa unduna wa zamphamvu kufotokoza mmene tingadziwire za zipangizo zodalilika za sola. Makampani ogulitsa zipangizo za sola ali ndi bungwe lomwe limayang'anira ntchito zawo mdziko muno, ndipo woyimirira wa pampando wa bungweli ndi a Brave Muhone. Kodi bungwe lanu limatchedwa kuti Renewable Energy Industries Association of Malawi chifukwa chani?
Zikomo kwambiri ngati bungwe la Renewable Energy Industries Association of Malawi, tikuimira makampani komaso anthu onse amene akutenga pona ombali kupitisa patsogolo mphamvu za magetsi osati so magetsi wamba kwa magetsi ambwereza. Kwa hindi renewable.
Oh, ndi magetsa meni wa ndi ambweleza.
Wapa uko ndi tutika wapanga akai ndi kutekela kuzibwezeleta. Ndi kuti sazatai. Kwa hindi mati ali renewable. Pa uko kumazibwezeleta, tumati mpangu za ambweleza.
Omano tima yanga na kwambiri kungani ukuza udindu wanu ngati riyama. Ngani uti mundu angadziwe bwanji kuti chipangizo chimene kampani hii ya ndi gulitsa. Ndi jovu merezeka. Chincha genuine. Ndipo njada joda lirika chikara kuti ndizigwitsa nje.
Kumbali yoti anthu angaziwe bwanji kuti izi nzenzeni izi ai. Choyambirira timafuna pazikhala warranty. Chifukwa ngati munthu ogulitsa sola wabwera ndipo akusimikiza kuti sola imene yoyo ndimanena kuti ya original. Heti ndiye kuti ndi olimba deti apereke warranty. Ine ngati ogwiritsa ntchito ndikachigula chinthu. Ndiwela kani nthawi ina yake kuti ngati chakumana ndi vuto chinthu chimene chichachi. Sola imene ija ngati yapezeka kuti ndi vuto. Onde gulitsa uja ali ndi udindo okonza vuto limene lichi. Mwaulere. Kapena kusintha kumene. Ndekuti munthu amene akupatsani warranty musimikize kuti sola imene yoyo ndi yabwe. Tu, pamakhala nkhani za repair. Zimatheka kuti warranty ija yata. Sola imene mwagulayo ikhaende kuthekera kukonzeka mwachisanzo itakumasulidwa ndikuchosa batteri la mkati ndikuyika moyina lina chinthu chiyende kupitiriza kuti magira chinthu tikatero izi ndi zina zimene zimaonesa kuti chinthu cha original komaso kuonjezera pamene popo chinthu cha original chimatenga nthawi nafai ndekuti zikumpasa munthu ja nthawi yokwanira yogwirisa ntchito asanaganize kuzagula sola hii.
Ndiye timamva nkhani yokhudza kuti akuti zipangizo za solars zimayenera kukhala kuti zavomerezedwa kampani ya Veraso. Inuyo iniyo ngati ari yama pa nkhani imene ya Veraso mumwata pa chitapo cha.
Ndipo akulu ife tinayo serious nkhani imene. Chifukwa anzathu a Veraso akuyang'anira kolite ya ma products amene akubwera ku Africa kuno. Kuyambira komwe kumene zikupangidwa kucha.
Komwe ndikunja.
Komwe ndikunja. Ndipo iwaja ndamene amatipasa ifeyo tingene kuti mphamvu zonena kuti ichi ncha original kapena ichi ncholimba ichi ncholimba. Chifukwa anzathu achiunikira achiyesa ndipo atigayira koma report. Makampani amene avomerezedwa ndi a Veraso amapasa ma certificate. Ndiye ifeyo ngati reyama sopano timakaona certificate ija
akwete yabwe basizi zipangizo zizigulisidwa kwa anthu akumizi mwina alibe foni solo ya internet akuzo kutira bwanji kuti chipangizochi Veraso inachivomereza
ndizoona adi kuti mwina kumudzi ku internet palibe koma chifukwa ikano ifeyo no ngati reyama kutenga nokudito mothandizana ndi anzathu ku Malawi kuno timati Malawi Bureau of Standards amene amayang'anira zinthu ngati zimene timakumana ndithu waza mphamvu timakakumana kumene kuja ndikuunikira kuti akuluakulu panopa ndondomeko zimene zilipo zovomerezeka ndi a Veraso ndi izi makampa no pomelezeka ndi awa awa awa
netunda tokoza kwambi
ziko mokwambi
amene ndi a brave muhone amene mu program imene ayimirira president kapena mkulu wa bunge limene lili tanthu kapena so makampani amene amagwira ntchito za mphamvu za mbwereza akunena choncho ndiye nkhani yayikulu imene mukuyenera kuti mutenge inu ndiona kuti mupeze chipangizo cha sola chovomerezeka choyambirira mukuchigula kuti mugule ku kampani imene iliso yovomerezeka pali kampani zosiyana siyana zimene boma lazivomereza kunena kuti zigulitse zipangizo za sola mmadera mwanumo zakonza
Magesi ya ukono ndia sola Teteza kungozi za moto sola Kipondo wa sabola ntumba sola Mbani ndalama kukula sola Unigira ngwe
Mugu mverai ndi program ya ngwe 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 Programu hii akutipatsira ndia unduna wazampamfu Ndi tandizo lojogira kubanki ya padzikolonse World Bank nchingerezi Ndipo wakonza programu hii ndia Development Broadcasting Unit DBU Tikukumbutse nomvera kuti pamapeto pa programu hii. Tifunsa funso ndipo amene ayankhe funsolo molondola ndi kuchita mphumi adzalandira t-shirt yokongola ya ngwe ngwe ngwe. Lelo tikukambirana za momwe tingadziwire kuti zipangizo za sola zimene tagula ndizodalilika kapena za genuine. Dziko muno Bungwe la Malawi Bureau of Standards ndilimodzi mwa mabungwe amene amaona ndondomeko yotsimikiza kuti katundu amene tikugwiritsa ntchito ndiweniweni kapena ayi. Kodi nanga pankhani ya zipangizo za sola. Bungweli limatani pothandizira kutsimikiza kudalilika kwa zipangizozo.
Mwatirandira kuno ku ofisi yanu.
Takulandirani bwana.
Ehe. Mwina tidziwane dzina lija ine ndi Mike Mlongo.
Zikumukwambire. Dzina langa ndine Deus Bison. Udindo wanga ndi pachingerezi Senior Scientific Officer wa Electronics pansi pa department yotchedwa Testing Services Department.
Funso limene lilipo ndiloti anthu kumudzi amalephera kuti athe kudziwa kuti kodi chida cha sola chimene tikugulachi ndi chovomerezeka kapena njosa cha genuine kapena ndi cha fake.
Abungwe la Malawi Bureau of Standards udindo wake waukulu kwambiri ndi kukonza milingo imene pachingereza mati standards ndiponso kugwirizana ndi mabungwe ena kumbali ya kukhazikitsa ndondomeko zoti anthu atsatire kubweretsa zinthu zimene ndi zoyenera kaya tikupanga m'malawi momuno kaya tikubweretsa chokera maiko ena pali bungwe la limene limatchedwa MERA Malawi Energy Regulatory Authority limene lili ndi mwachindunji udindo woyang'anira zonse za mphamvu ndeza magetsi ziliso pansi pa bungwe limeneli koma chifoti za magetsizo zimafunika so kuti zikhale zotsatira ma standards nchifake ifeyo Malawi Bureau of Standards tikubweramo tili ndi zida zimene timayesera mwachitsanzo makina amene tikwaona apa pawa makina wawa amagwirisidwa ntchito kuyesa kalimbidwe kasola panel iyi kuoneka pa chimbale chimene chichea makina wawa amagwiritsidwa ntchito kuti tidziwe kuti ndi amphamvu bwanji kumbali ya kalimbidwe osanena kayeza mphamvu ya magetsi imene imatulutsa solar panel koma iyi ndiyongoyesa kaye mphamvu chifukwa solar panel imayenera yakhale yodalilika mpaka na zaka 20 ngakhale 25 kumene mwachitsanzo ine naonapo pa nyumba kuzomba kuli anyani nyani pothamangitsana ndi nzake anadumphira pa solar ndikusweka sisi mafunika kuti zizitero sola mafunika zikhale odalilika osati pang'onong'ono iyo yasweka ndikuti munthu makhangirira anango taya ndrama yake
makina amene wawa mumayezeraso pa masola ocheperako amene akugulitsidwa mungwengwewa
masola amene angayezedwe ndi makina wawa kumbali ya kalimbidweko minimum size yake tikhoza kuti ngati 20 centimeter kumapita mtsogolo in terms of muufupi wake komanso ndikukhulupirira kuti kasaizi kachinthu kamakhalaso ndi mtengo wake sweto ndi kakang'onong'ono kuti tilembane nako kuti akankolimbadi kuti nyani apo ndapo ndikuganiza kuti sikosoweka kutero koma zinthu zoti zokulirapo choncho zikhozokhala zaphindu kuti tiyese zimenezo
ndiye inuyo mukapeza kuti mwina chinthu chonchosalemba mwachiyeza mwina mukunaona kuti chikhoza kusweka mosavuta mumatani ngati Malawi Bureau of Standards
tili ndi ndondomeko zimene timapanga kuti tikapeza kuti ndichosayenera pali mapenote chindapo sachimene chima enela kuti munthu amene akugulitsa zinthu zimene zicha achitepo kanthu njira zosiyana-siyana zimene zimapangidwa ndizizi timatha kumulipiritsa pompo pompo tikapeza kuti akugulitsa chinthu choterocho timamulipiritsa ndrama malingana ndi kukula kwa business yake pamakhaso mapenalties osiyana-siyana imathofika kale 600,000 Malawi kwacha chigamulo china chimene chimatha kuperekedwa ndichoti kumuuza kuti munthu uja asagulitseso ndipo timamulanda asagulitseso ndipo zimatha kukaonongedwa zinthu zija molumikizana ndi akuluakulu amene amayang'anira za health njira inanso timalamulira kuti asabweretsenso katundu ucha kandi zopangidwa m'malawi mwamuno asapangenso a factory imeneyoyo ndipo mwanjira inanso timatha kuwalamulira kuti abweze kumene adayitanitsa katundu ameneyoyo
ndiye tili ndi makampani ovomerezeka amene boma linavomereza limadziwa kuti kampanizi zimagulitsa zipangizo za magetsi a sola ndipo kampani zina mwa izo zikugulitsa nawo mungwengwengwe inuyo ngati Malawi Bureau of Standards oti mumayeza zinthu ngati zimenezozo mumalumikizana nawo pa nyengo ina iliyonse
yes pali kulumikizana kulumikizana kwake ndikokuti makampani amene awo pofuna kuti azipanga zinthu zovomerezeka ndi boma amayitanitsa kaye zinthu zawo kuti zidzayesedwe kaye akalandira certificate yonena kuti zinthu zizi mwabweretsa zibachimeneyi ndiovomerezeka ndipo amene tsopano amapitiliza kubweretsa zinthu amati pre-shipment testing kaya afuna azipanga produce m'malawi mwamuno amalawi bureau of standards amayenera kuti aziyese kaye zikhale zovomerezeka ndiye bungwe lili la veraso lili ndi maseva awo makompyuta amene munthu wina aliyense pa dziko lapansi atakhala kuti ali ndi kuthekera kwa intaneti amatha kupanga cheki kuti kodi chinthu ichichi ndichoti dichinayezedwa
ndikuchipa kotani kumene kulipo ku dziko lino kuti katundu osavomerezeka wa sola adzingopezeka mmisika anthu kumudzi kunamamupeza kumamuona pasi
choyamba ndikoti ndithu zimene nzosadalirikazo ziwononga chikhulupiriro chawe sangamalimbe mtima kuti akagule zina zoti nzabwinobwino pachingereza amati market spoilage chachiwiri ndichoti munthu akhozopezeka kuti akungoluza ndrama zake pakakhala kuti pali zosadalirika zimene zizi chachitatu zimene zichazo zimene nzosadalirikazi zikamangotayidwa ziwonongaso malo athu okhala chilengedwe chathu tiliso ndi makina timanena kuti woyambiriracha amangoyesa kalimbidwe ka solar panel koma awawa ndi makina amene timagwiritsa ntchito poyesa mphamvu yake ya magetsi imene solar ikutulutsa chifukwa mwachitsanzo munthu akhoza kulembapo pa solar pacha kuti solar iyi ndi 100 watts ndi ifeyo timayesa kuti titsimikizedwe kuti akuti ndi 100 watts
ndikutulutsa 100 watts
ikutulutsa 100 watts chifukwa ikakhala kuti ikutsika kwambiri lesa kuti 100 watts koma iyo ikutulutsa 60 watts ife timayiona kuti imeneyo ndikuti ndiya sio london ndiya fake yes ndipo pamene pamabwera chindapusa pacha komano munthu akakhala kuti wapeza zinthu zoti akuzikayikira sizili zolondola ifeyo ngati njira imodzi yowathandizira anthu kuti azipeza zithandizo zathu mosavuta tili ndi maofesi athu m'madera angapo mdzikono la Malawi akhoza kufika ku maofesi ngati amenewa kukapereka chitandaulo komanso kwa ena oti mwina sangathe kufikira kumene koko atalikira maofesi amenewa tili ndi nambala ya ulere amati toll free pa chingerezi namba yake ndi 462 munthu akhoza kuimbira nambala imeneyi kwa ulere ndikupereka dandalo lake
ameneyo ndiya Deus Bison kufotokoza mwamvemvemve nkhani yokhudza mmene amadziwira kuti kodi chipangizochi ndichovomerezeka kapena nchosavomerezeka 462 ndi nambala imene mutha kungoyimba ndi kuti dandalo lanu lidzafika ku Malawi Bureau of Standards akhoza kukuthandizani kuti tikumaneso tsiku lina limene tidzakambiraneso mmutu wina ofunika pa nkhani yokhudza ngwengwengwe maderathu awale komanso mdima uthawe pamene boma ndikulimbikitsa kuti titero maderathu dzikoma kwambiri nali funso lathu mprogramu ya lero kodi mungadziwe bwanji kuti chipangizo cha magetsi a sola chomwe mwagula ndichovomerezeka ndibwerezanso funsolo kodi mungadziwe bwanji kuti chipangizo cha magetsi a sola chomwe mwagula ndichovomerezeka perekani yankho lanu potumiza sms kapena whatsapp kunambala iyi 0997 422
0997 668 ndibwerezanso nambala ayo 0997 422 668 osayiwala kulemba dzina lanu lonse dera komanso boma lomwe mumakhala ndipo onse ochita mphumi atayankha funsoli molondola tidzawaulutsa pa MBC Radio 1 lachisanu pa 26 April 2024 nthawi ya 5 koloko madzulo. Ngati mukufuna kugula chipangizo chanu cha magetsi a sola kapena mukufuna kudziwa zambiri kuili yonse mwa kampani zovomerezeka zomwe zikugulitsa zipangizozi imbani foni pa nambala izi Vitalite 703 Green Impact Technologies 4260 kapena 0881 754 926 Yellow Solar 3020 Zua Energy 0994 791 414 kapena tumiza SMS yolemba sola ku 3067 Star Times 0995 777 555 Sane Money kapena Solar Ed 0997 034 806 Ricapo Solar Systems 0994 549 641 kapena 0995 251 491 Soles Energy 0996 528 378 ndipo kumudzi kwale 0888 728 242 apatu ndiye pantsiriziro pa programu yathu ya lero ya ngwengwengwe programuyi akutipatsira ndi awunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku bank ya padziko lonse World Bank mchingerezi akonza programuyi ndi a Development Broadcasting Unit DBU ndipo mkonzi ndi Josephine Magombo munali ndine Mike Mlongoti ndipo ndikuti tiyeni tigule zipangizo za sola kwa makampani odalirika amene amapereka mgwirizano wa nthawi kutsimikizira inu ogula kuti zipangizo zawo za sola ndi zolimba. Makampaniwa ndi Green Impact Technologies, Vitalite, Zua Energy, Yellow Solar, Star Times, Ricapo Solar Systems, Soles Energy, kumudzi kwale ndi Sane Money kapena kuti Solar Aid. Ngwe 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 ndi sola.
Zipangizo za sola pantengo osabola mtumba.
Ngwe 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 ndi sola.